Studio Tamani, Kede Kabaruji Amen e Fulfulde.
Ono hedi be studio tamani e oɗo saaji sakki ki maɗo Ousmane Diko haalantoon gabaruji gonɗi ɗoɗi ƴuɗi men zo de la presse labbe makko Salim Diora wonani en to ɓoggi jannɗi to ana ɓuuri ujunere e temen tatton ɓannoɓe kaɓorɗe nattinteɓe lillarme mali Ahmed Bouta Sorodio fedde jokkiti tan golle kawral ngal andini oɗo kabaru keeñe. Yimɓe kurdu ana donti hijande larme ma caggal massiɓe gaɗi ko mayɓe keeña nokkuɗo mobilaji darnete dow lawol ngol ɓe gaɗi noddago ɗum fewde laamiɓe fa kamɓe jawle mabɓe fuu ɓe keɓannoɓe ndenoro. Dokkal sukkoro israɓele lewru korka ndu yo wajibina Moussa Malle Sissoko wonko heɓani fanda muɗum yo ɗingoni sembe kabaruji men jogani on bisimilla moɗon e dow studio tamani. Ɗo e cakkite lewru juin waroru ndu ujunere e teme tato e jeenam ɓannoɓe kaɓorɗe nattinte lillarme mali hoorejo fedde jokkiti tan golle kawral ngal andini oɗo kabaru keeñe ɓe yoli pelle makkuɗe ƴuuri nattinede e lillarme meɗen keɗɗana Oumar Waygalo e Mumidi Sendebou.
Oɗo kabaru laamiɗo fedde CSA nde hokki ɗum duuɓinayyi caggal ko kaldale kawral ngal signina le leydi meɗen ndi o hollitiwde DDR ɗi no jaari yesso no ana hollitiwde kaldale kawral ngal ana wondi e tabitinde keɗemo kanko noddirtoɗo Mouhamed Boutacho kanko laami ndeɗo fedde comité de suivi de l'accord komo sifido hen
dès ce vendredi
aljumare garoru ndu laamu leydi mali ana hani hokkude ministre yuɓo inde kaɓotoɓe ujunere e teme tatton kamɓe natude e armée
malienne
duuɓine ko ngal ɗo kaldal signina fa hande ne wala fuu ko heɓi yettinede dow hen goto e laamiɗo fedde sema nde holliti nimse muɗum sanne o hollitiwde wattu joni so DDR o yaari yesso ana hollitiwde kaldale kawral ngal don wonde yarde yesso keɗemo kanko noddirteɗo Sidi Ibrahim ɓuldo sidati o kanko laami fedde sema nde komo sifi dow hen
golle mum fuɗɗi kaɓotoɓe mokka kamɓe natude e armée joinama yo kaɓotoɓe tumbutu gawo e kiɗal golleji ewtugol kabaru cellal maɓɓe waɗa ana hani joni kaɓotoɓe kamɓe heɓde gradungaji golleji mum
fuɗɗe
fedde plateforme nde holliti wiide ɓeɗo yimɓele haɓotoɓe gattaɓe ley hemɓe fuu tawama ana jogui cellal muɗum jaati le ko warata ko ɓe garan ɓe darno golleji mabɓe ɗi keɗemo kanko noddirteɗo Fahad Ag Almahmoudo le fedde plateforme nde woni komo sifi dow hen
magal paɗe kamɓe joinde law kaɓotoɓe mun yo kaɓotoɓe mokka gawo tumbutu e kiɗal golleji ewtugol kabaru cellal maɓɓe waɗama mi anda adadu mum jaati ka yo kaɓotoɓe plateforme sema kañi guɓɓe goɗɗe
ɗiɗo golleji fuu garan tabitinde li aljumare warore nde non suroɓe hakkude ɓiɓɓe leydi mali ndi kollitiri wiide
kala ko jiɗɗon famitade poɗe fay dow bemami ande facebook na twitter oɗo mbawi ɗum noddude numéro ji 7584111 na 7584212 fande kon hakkillaji moɗon. Caggal masiba pewtinaka d'accord haɓɓitiɓe dow lawol hanki fa handen ɗo hijande larme fayi watere yiyaka kuru e lewi laamiɓe communeaji ɗi ɗum en wonde noon de inare warti ley gallure nde o dardi laamu o noon yawɗino honno haybugol ɗeɗo nokkuje heedi kerol leydi meɗen kanko cekura daw o maire commune kuru wonko sefidi Mahamadou Baba Kunta keɗɗana Oumar Waygalo
fa wattumo kaldami e moɗon o wala fuu maggal paɗe en garɓe ɗo min jiihi ministre kumiɗo kabaru ndenago o yeehi nokku noddirteɗo Bourra keñen min jaaru maggal paɗe en jottotoɗo ka wala fuu komi maati yimɓele ɓe gaari nannude luumo pine mobile fusi toon tan ɓe fuu hakkillaji mabɓe immi caggal muɗum ɓe pamti kanko CB o wi min gendarme ngaɓe ɗiɗon keddiɓe le oɗo torra sutoro muɗen hani wadde bamako ɗo sofere en ɗiɗon jeyaɓe le leydi gana kewuji muɗen gaari dartede komin dartata ñalawma hande o laamu o ƴeewa yalla hono hani renirde nokku o ɓe ƴeewano ɓe gatta furdu sana wawi latade ɓe gaɗa d'accorde militaire en le oɗo nokku
rewɓe du kombale cercle Bagnagara du maji ke altinere keña hollitinde wayde ndenago goduɗo ƴiwde Bagnagara yaade jombolo tuggade teguru yogaɓe ka yo gonɗi gonduno jaati saabe dengal go bandeji ɗi ana ko haaɗiɓe hinnade haajoji mabɓe faydemal hikka ngal an hulta batte hono bomboje iraɗe ley guesa ɗe ndenno kanko yakunja guindo o keƴaɗo haala majiɓe wonko sefede Oumar guindo mo studio tamani Bagnagara keɗɗana kanko Aissata Barry.
Bon, la marche d'aujourd'hui,
c'est qu'on était obligé de faire ça. Vous m'avez campé, vous avez des dénangos. Comme une amie, on nous vend des houppoudes. Bah, menerop, ben me wat ayau de gesse. Fida bugolette. Menerop, ben me wat ayau gol kamakiti. Fisodu gol comme un falakon. Menerop, ben me wata. Dana gol no men falira. Bah, men anda koler hombo. Be bandibe arata. Be wai arugoleriu. Fin de commune, on y est au golbo. O commune, amen. Fous à la. La munkobe le dua walita golmen fi denangu amengu sino si denangu ala himbe ben fop ya hay e kominaji din kanyungi kapitangal meden habbi ballingu lamgu dungu hikka o men gollali faytu sabi de men anda si tawi gese den fono ngatta bombnaji
ebe kewi hokketebe modi babe fanjanga qur'ana ben non tali babe be noddirte bama ko kanyo ele ngalluji kewde malika fu martama kumpa be kadama jande l'école sobe ngada ele nyaagotobe be nena yude jogalo bonka modi babbe mabbe warde torraji dibe gonde le boli hewbe ka jahannama burana dum enni hono fu talibo wordi le bama ko do kanko mahamad baba kunta wonko yide yogabe mabbe kede ko hebani le faccitango mamadou samasek
inde mako ibrahim tarawari dubbi mako yo sappo e joy suka jiado der dire alhamdulillah le region tumbutu tagal dubbi yoga jande alqur'ana le wuro mako sarab mako be ami anya haifudemo mobo gaba mako ga yalla mo jukitaari jande alqur'ana beten fuf tagal dudal kanko e talibe keddi be bamam pale mu en garbinoade le hitane 2014 won ko puddumi dudal jande fuf jeltan garbinoade sato mi han faale dum mongoto den no be do ko kon kan ñama min won kala ko woni tundel mabbe den non ni en woni ko kanko ibrahim e kiira mumbe nyallata nan jilo der boli ngalurende batte garbinade sabi wajibi ma hebudi famde fuftem der mu nyalmo fuf sara mabbe hani yobande mabbo o woni ko holliti den na soni be ngarti tawbe kebay dun loci domibe
er fatta suba suba
yar ni min yerti beete ngarta fa wattu midi so selfona yottike kinoto dursugul ewde lasra yadi wattu safo yahan tewtede ko nyamata ka andarra e go tama fudum hebude famde fuf temder madum temder e debbe sappo
tan safo tan yaraka
gulleji nyande fuf di nakewani sanne be do sukabe non hewti tan gollande mobo mabbe o be ngatta be do talibbe mbawata fe hinnade jande lekol
le mali jekirabe worbe rewbe fu anandarda duhawu israel le walla dudum be le wattu lewru korkandu nenno rewbe defense naba worbe du dokkan sikoro yo mboka nyibu kale hakilaji himbe hodum woni koro makka ka wajibi yona hono korso makko wordi handen kede ko Musa Malle hebani le fajitango mum ni sendebu e Umar Waygalu
yo golle finata wonon ka joni yo tidala e juude e sirabe suka jokkole en e rewbe e wi hewbe e mabbe Mamadou Samake ana mo intina ventilo ngaji o holiti metti makko du kabaru mun
ana foti dubinoga e go hitane fu naban sukkoro to isiraba mun dum wana ko heewi wakati mi naba kiloji joyi na kiloji sappo na kiloji chapande joyi
mo inde nyamdu kerta do hokkoyde isirabe mun yalla be be taira korka mabbe e mun yo golle teddal non e wi Mariam Jara kurtinado ana buri dubi sappo joni
an bala kawna
so ni min bawe rewde dun sirab amero be an kani famdi dun sabi de wana wakkati fu ne tawrete
dukke finata wa hewbe ana mila wide yo golle fabude dental dewrintinal e holitinde yidi mun e isirabe mun no lati fu dun hana lata de wajibi moktar koni hore jo fedde re ko trad
folo akumbike dem sumbu
arandeni yo robe lebe boya ko kurti ngatta dun na chababe gorko o nabanto isirabe mu dun sukkoro debbo o defanna bato israa mudun nyamdu yo dum fina tawa meden non robbe ana kani famde du worbe lebe pota kebe
e wi honjo tobe yokabe rewbe kewbe e galleji mun ana wada dun wajibi robbe yokabe e worbe yokabe jati ana ngada dadun diral dum mun ana hani be keddo li hakkile fina tawa mun yella idum faba dental e dewrintinala li galleji men
Studio Tamani, yo faabal laamu leydi Suède, Danemark, Suisse et fedde leydi Europe.
Sengarte kabaruji region ngaji meden keben fama hono hakkuni nyafunke e sare faran kamion nabanode yimbe kakeji mu en sami nyande alan sappe jena le wurndu heede wuro changara do hakkuno mudu e gallure le yo kiloji didi non didon keddike hen sappo en go on barmidu nono sababu mudun ka anda ka non yimbe ton fo kanye doktoram be ka fu darani ke barmo be fa yoga be nabam seware fa warde e nyafunke watu ngam hono ndemaji jarnetedi fa warde du e rentarade ngure ana wonda ile kenya kuchala gollobe cellal be gollirde famu fa e yottinobe kabaruji noga yon jurobe kuchala e yoroso kawri e batu o non yo faddade yalobe suka be kippina duubi joye kanye jumira en woni ko darani be batu o kabanto pasik darani batu o ndagu bande tati gaawdu dekapo o e hore kanye syndicat ngaji di fu njeyi yewede janginirde yogaade gallure nde dum fu yo faabe andana no de gorri be kolliti du dabereji fu bamata fa jangde jangobe beedoro andal be dardi kala du darana yalla jande hikka itande kan hebano yubbiro be do kadde di do kabaruji kedde e dal faande yewtere maana yeso yen tawde ko waraade